gentlemen.
Zamstream Music.
White Ghost.
Kile mubazi vanela luna momulu siyezi kona mulu nyandela after pali yokona mubatoela baulwane vamina abasaluvala nipotezi ukezela mina kwa lusaka imagine kulova za pasaka kunifari vyana ni washezeri takazaka tate ayoshua kilusika lwa minda kamba nilika mkwa nasepa manikwa papilu kutuku kuna ninyupa mina ne mfana wanava salufa sishe mwase ne papa spelile antoshwa.
Siyazi kuliku na babo luna mama tata mama nyando luno matala luno babo na kasamula wa malilo ya mina marufetu wezi alusana babo luna wa matile nifula mina lipu mile siyavo nifula mina lipu mile siyavo nifula mina keri lua lula alo sazi vana ni vavo
tate 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 bondate watu vene vanu vomisa lila tosishemo vanu fetu wezi kasa mula wali fula mina kono mule na mule mundate yo kono wangole sitete mama nyando mwamiliko kutofita folu fitileva
tate watu wende mulo siyazi kuliko na babo luna mwana kata mama nyando luno makela luno babo na kasa mula wa malilo ya
Nifula mina lipu mile siyavo Nifula mina keri lua lula Alu sazi vana nivavo
Siyavo saku supapa mamota mapikicha Kona sesi siyezi nochi kufana za kucha Naziva bladi stika dhani wata Mwendi woku kukivo na vene vali mata Kwa kumisu peza lusika lolu inzipita Patu wene muni supeli zetate Wani supe zangali vita kulini mikate Imagine Mbavo na balifasi kwa ndavoma Siyawa zende musi ile kimaruma Kupila kushela na inge mezi mwashizuma Wataveri kubona alu vata kufuma Papao, why so soon? Tadio, why so soon? Lupila karila tola jesu Kibaboyo pa yesu
Tate watu wene mulu siyazi kuliku na babo luna Mama tata mama nyando luno makela luno babo na Kasa mula wa malilo ya mina valu fetu wezi Alu sana babo luna wa makile
Nifula mina lipu mile siyavo Nifula mina lipu mile siyavo Nifula mina keri lua lula Alu sazi vana ni vavo Tate, tate, tate Atina kumili valaluka Yawa
ye kona ba tualupula ase lubile chwana kona ba lubala kutiniruta tuba bobo na tate
tate
zamstreammusic.org
tate 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 tate.